Esule yokuna. Kale baganda bange abaagalwa bennumirwa omwoyo essanyu lyange era engule yange muyimirirenga bwe mutyo okunywerera mu Mukama waffe abaagalwa. Mbuulirira Ewodiya era mbuulirira Suntuke balowoozenga bumu mu Mukama waffe. Nate era naawe muddu munnange ddala ddala nkwegayiridde obeerenga abakazi abo kubanga baakolanga emirimu wamu nange mu njiri era ne Kulementi n'abalala bakozi bannange amannya gaabwe gali mu kitabo ky'obulamu. Musanyukirenga Mukama waffe ennaku zonna, nate njogera nti musanyukenga. Okuzibiikiriza kwammwe kumanyibwenga abantu bonna. Mukama waffe ali kumpi. Temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna, naye mu kigambo kyonna mukusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwenga eri Katonda. N'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu. Ebisigaddeyo abooluganda, ebyamazima byonna, ebisaanira ekitiibwa byonna, ebyobutuukirivu byonna, ebirongoofu byonna, ebyagalibwa byonna, ebisiimibwa byonna, obanga waliwo obulungi era obanga waliwo ettendo, ebyo mubirowoozenga. Bye mwayiga era ne muweebwa, ne muwulira ne mulaba gye ndi, ebyo mubikolenga, ne Katonda ow'emirembe anaabeeranga nammwe. Naye nsanyukidde nnyo Mukama waffe kubanga kaakano kye mujje musibuka okulowooza ebyange, naye ekyo okulowooza mwakirowoozanga naye temwalina bbanga. Si kubanga njogera olw'okwetaaga, kubanga nayiga embeera gye mbaamu yonna obutabaako kye neetaaga. Mmanyi okwetowaaza era mmanyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi. Mu buli kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala, okuba n'ebingi era n'okuba mu bwetaavu. Nnyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. Naye mwakola bulungi okussa ekimu n'ebibonoobono byange, era mmwe Abafiripi mumanyi nga mu kusooka kw'enjiri bwe nava mu Makedoni nga siwali kkanisa eyassa ekimu nange mu kigambo eky'okugaba n'okuweebwa, wabula mmwe mwekka. Kubanga era ne mu Sessaloniika mwaweereza omulundi gumu era n'ogwokubiri olw'okwetaaga kwange. Si kubanga nnoonya kirabo, naye nnoonya bibala ebyeyongera ku muwendo gwammwe. Naye nina ebintu byonna ne nsukkirira. Nzikuse bwe namala okuweebwa Epafuladito ebyava gye muli, evvumbe eriwunya obulungi, ssaddaaka ekkirizibwa esiimibwa Katonda. Era Katonda wange anaatuukirizanga buli kye mwetaaga ng'obugagga bwe bwe buli mu kitiibwa mu Kristo Yesu. Era Katonda era Kitaffe aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mulamuse buli mutukuvu mu Kristo Yesu. Abooluganda abali nange babalamusizza. Abatukuvu bonna babalamusizza, naye okusinga ab'omu nnyumba ya Kayisaali. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga n'omwoyo gwammwe.